ibintu byadushimishije cyane tuzi neza ku butabera bwa South Africa bukoresha ukuri urabona imyaka yari igiye kuba itanu dutegereje byari ibintu nyine twumva twaratangiye gucika nk'intege ariko twishimye cyane turumva dufite icyizere yuko hari ikizava muri iyi gahunda batangiye.
Muravuga yuko imyaka yari igiye kuba itanu murindiriye atacu murumva hari uruhara mwaba mwaragize kugira ngo iyo ngingo y'umucamanza mukuru yafashwe uno munsi ihebe ize nubwo muvuga ko yari yaratevye.
Hari byinshi twakomeje gukurikirana ntabwo twicaye kandi kuko tuzi nyine ko ari kesi iri high profile na South Africa ntibari babiretse ariko twagomba gushyiramo imbaraga zacu ngo dukomeze gukurikirana turebe ko hari icyakorwa none uyu munsi. Nyine twasubijwemo icyizere kubera ko imbaraga twashyizemo ntabwo zapfuye.
Ni igiki muri rusange coba caradindije amatohoza carayatebeje kugira ngo inyuma y'imyaka itanu ntihagire ikiba kirakoreka?
Ni ukubera nyine ko kesi iri hayi kandi iri hagati y'ibihugu urumva ibintu birimo leta ebyiri kandi namwe nk'uko mubizi za leta ziba zifite byinshi zireba ariko navuga yuko baravuga mu cyongereza ngo justice delayed is not justice denied. Ntabwo bigeze batwangira ko bidakunda ku gihe cyose batwizezaga ko babiriho babikora so nibazore ko hari impamvu nyinshi zatumye bitinda yuko hari byinshi bakora kandi bashaka no gushishoza cyane kugira ngo ntihagire ikintu cyose kizabamo amakosa.
Icyizere mufise kuri ino saha tuvugana kingana gute kuri urwo rubanza?
Icyizere dufite ni uko ubushinjacyaha butubwira yuko ugomba kubona abatemwe bahagije n'abadahari bashaka kugira ngo batumize. Twizeye ko bazakora ibishoboka yonyine kuba babitangiye biratwereka ko hari ikizakorwa kandi genda shimira cyane leta ya South Africa kuko nzi ko ubutabera bwabo butajegazezwa. Ibyo rero bikaba byaduha icyizere nyine akaba ariho dutegerereje. Nta gisubizo dufite ubu twatanga ariko tuzi neza yuko igisubizo kiri mu nzira kandi kizaba ari igisubizo gifatika.
Hari amakuru mufise kuri 30 bazosura muri urwo rubanza bagatanga ubuhamya bazaba bagize ahanini n'abandi?
Ibyo ngibyo ndumva mwabibaza umuroya wacu ubizi. Hari abahari hari n'abadahari ariko turizera igihe baduhaye ko abo bose batekereza ko bazaba babonye.
Madame Lea Karegeya umupfasoni wa nyakwigendera Colonel Patrick Karegeya tubashimire kuri kano kanya muhayijo rya Amerika.
Nakoze namwe.